Netu watu tuchari yao, polisi na majene batandika kusindika geti ya fe, nebajisala no jisala, okuyingira munda. Kwa singaba kulembeze, nebanafa abalala, tukezeza kukulaba anti, tubeda safe lunji. Atenga nechilala, incha nominations. Atenga tuafunye kumaulide, nti polisi, ngekola gana nebanafe, betuvuganya, nabo, bagezeko, batukwate, batulemese, okwe wandisa. Polisi na majene, nebayingira, nebatandika kumenya, ngabasala, enzijiza ofisi za fe, nebajamu ebintu ebyenja ulo, bajemu kofiro, mufu, t-shirti, nebilala, bajemu documents. Ebiwandiiko ebyenjawulo tulina bannaffe abagenda okwenominatinga enkya n'olwokutaano ababadde balese ebiwandiiko byabwe tubisayininge ng'ekibiina Secretary General waffe ebisinga ebyo babitutte twabadde tukolectinze signatures eziwerera ddala eza Honorable Kyagulanyi Ssentamu bamenye ofiisi ye naye ne bayingirayo ne babitwala kati of course tugezaako okwebuuza poliisi kino yakikoze etya tebaze na search warrant oba ki batutte ebintu bino byonna n'ebiwandiiko n'ebirala ebintu bino Electoral Commission ebivunaanyizibwako naye ate kati poliisi ebitutte kati twebuuza Polisi etandise kukola mulimu gwa kakiiko k'ebyokulonda.